ogambo kulinge mulinga nyabika kubale wajani fumuyo nawo ndaba mulinga nula nende nengulingiza ngogolola kebutenso nyinzi tugwo muguwa muganda womanyi yatwaga naye siye mukyala bisa kati nga bwe yagenze okulima bambi temumanyi ogosobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa pulani mbuba naawe nga bola bonganza kyekimbuza embirungi ebigabwa ye noomala oddamu ngaokkiriza kusaawa eno bitanu mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa kansembere nakumpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu ziwake dembe olwesando olusimbawo olonawe lwoligeera okusoma nange nagembanywanya okunyumya oliyitira eno emmanga ewamwanyinaziruusa ekanoni ate nze ndiyitira eri butenga tusangeyo nga naawe nninda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nange empetamu kalawo kirivaawo okumanya kyotuuse gyewagenze okusoma ate olwokumulundi omulala ndizuulawo pulaani esinga yata wali omukwano simanyi nti waliwo pulaani erirema bambi ddamu tozannya buzannyi kasita toli muto nti okuumwa
kwandisaba okusanza okola ki ne muto wange nsanza omutiga ekyokkola kinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekola dde ekigenyi lwevaawako omukyala afumba kale watandika otyo yiye oganze kanna waabi oli muka kano kewajja mu butongo okalera oweemusembeza gy'olimbwa laba emmunye ezinyoko obwenzi leero aisa ntuusa awazibu jyanguwako nna bwami onziremu ombuulire gye wajja ejjogo njagala ndeka amakaago mirembe ntambule mbule ensisanyulyo mbeera wuuno ofunze mukadde vuganya tyala omutomba nnimba mbeera nnya bonnaleeta muyambi onyambye ku musajja oli muka sikyanenya abakyala abaloga bwe ndifuna nnabwamyo ngwaku kyokka babaka nkugamba amazima ze balowo simulinako nsonga agenze teekateeka bwe nti okugolola mamanyi oba oyenda angambye mubuulire nze amazima kyobaba bataliwo vaawo kyobanalinda by'omusajja omulala ng'ayimiridde naawe okunyumya waddeyo okuluza emmanga oba olinaye wakyama olweyo muzzemu ne mugamba olimba baba atasattira ebyabawaka baba okuva waka mu nnimiro baziine lwetugenza okusoma baba siyinza kwetentegula yombambi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba byamukwana ntya nnyo era ekizirusizza ng'oyomba ntidde nnyone eddoboozi ekkambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baba ndeka omusango sirina ne mulamu muveeko kolimba.
Loza kakati ukazuka nazima. Inge siri musajia mbao. Nogu sivako mtu uonyeziza. Loza ni mbutu konyuma. Kali wabira uru wabantu. Uwe mula muganda umbu anjagala. Singa katiru suse charu. Aake ndiza mcharu kupapa. Wama mula mkwa tengwezo. Oroje muganda umbu kolora. Inala vya bachara babuba. Nayono mwana wachita wali wala.
Wasonyi wena inzo kupapa Mate tonde nyarwa songa Mate manjiti mwate chama Komotu kota tela kwese mbeleza Mwema sanzele fomoyo Sonyi waka sanyo vye uyombi Na wamanyi usungwa jebubi Kwenga sene sana mwende miro Nembula mpuleja kasiba Na ye mwami waba onsonga Singa katinda wami akocha Na yenga waeru damazima Omweto ndera muwande gato Na wasebo kuwado mnyonyi Tubike kusungwa wise
So biye mureka kubanga abasuta mazima yelo tanga mu mujaro papa ibi kumalanga kwekenya urabude ne muto wali wali yalibo mujuli zingo sema mara munyogete chawe kisobiye kwembera ne nsobingo wabula
Kana kwe kuwa mungu meme Bate mazenga nage sirogwa Bibulire netateka Kijena langa baba njibubi Na henga kwa tagenzo waranyo Evyo tubireke sisonga Koti kunaba kwa ntambleko Ngendeke waloze kabiti Baba tote sigenda kuruwayo Okuwele kuminga diwaka
Nange kanda ke wajuko Tugende kumupiri uyoga Mata mitireke ni kavuli Mate manje jena tunde mwanyi Kwa waja omu sajia mbuza Omu gami disiri watencha Kontera yoku maza mangu Uruva kumupia naba
Kutte mama saja nimba, lai zagende kaviji, no muara alwageze wiyoka. Kwenye yokeera kundi dimuvi, eki singa kambi tuka mangu, wana komera wonga diwala, askari no mutata pachi, angende jeri sulomzira, na wamine mukure chirala, karimu kwa kamule zenyando, siro akubaka mama riomu. Ebi kutte mama saja fixa. Wendi funa na wami agwako